radio ya America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Igitondo kiza nshuti muduteza amatwi ndigeje mutagomba basuhuza mbahe ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25 no 31 na metero 41 mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Amakuru turahera mu karere k'ibiyaga bigari harakurikirwa n'ikiganiro ejo nyuma yacyo turagezaho ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe muri cyumweru ikaze. Amakuru tuhere mu Rwanda hubwato bwaruhamye mu kiyaga cya Mugesera mu karere ka Rwamagana bwahitanye abantu bagera kuri 15. Ubuyobozi bwa ku karere burasaba abakora ingendo zo mu mazi kubikorana ubushishozi. Eric bagira ubuso.
Nize mu myaka 23 ngize mbaye umupfakazi. Umwana wanjye azavuka atabona se. Ndi kubona wanjye nakwiyahura.
Mu marira intimba ishavu na gahinda uko ni kwijwi rya Amerika yasanze ababuza babo mu karere ka Rwamagana bameze. Ni impanuka y'ubwato yabaye ku gica munsi cyo kwa gatanu w'iki cyumweru mu kiyaga cya Mugesera i Rwamagana. Ni impanuka yabereye mu mudugudu wa Rukori akagari ka Byimana mu murenge wa Karenge. Ubwato bwa koperative Kodoramu yo mu karere ka Ngoma bwari buvanye abagenzi mu murenge wa Rukumberi buberekeza mu murenge wa Karenge i Rwamagana. Ubuyobozi bwa Rwamagana bwabwijwe rya Amerika ko ubu bwato bwari bupakiye by'umurengera. Madame Honorine Manishimwe w'imyaka 23 y'amavuko atwite inda y'imvutsi. Muri iyi mpanuka yatakarijemo umugabo we Felicien Ndizihiwe bari bamaranye umwaka barushinze. Yicaranye mu byatsi munsi y'igiti bahumba akazuba na baramukazi be babiri, ariko bigaragara ko bigoye kubona uwahoza undi amarira. Bari bagitegereje kubona umurambo w'umuvandimwe wabo babuze ayo bacira nayo bamira.
Twabaga mu bukote nakazinjira yajyaga kunshakira kunshakishiriza. Nta bushobozi mfite, sinabona ukuntu sinakwishyura inzu, sinagura imyenda y'umwana.
Ni muramukazi wanjye.
Mbese niho gahinda karanyishemo. Namukundaga nka mama wanjye kuko na data ngira. Nibamuzana ari umurambo, nibamuzana ari muzima.
Bwana Jean Baptiste Tuyishimire ni umukuru w'umudugudu wa Rukuri iyi mpanuka yabereyemo. Umugore we Hemerita Mukahirwa wari muri ubu bwato we yarokotse iyi mpanuka. Uyu mukuru w'umudugudu akavuga ko kubahasize ubuzima bagize ubushishozi buke bwo kujya mu bwato barenze umubare bwemerewe gutwara.
Aba bantu baba bakoze impanuka nk'aho ari bo baba babyikururiye. Bibaze nk'ubwo ubwato twarebye ku ntuza kuri aseranse dusanga yari afite uburenganzira bwo gupakira abantu 15 ari bafitiye aseranse, arangije ajya gupakira abantu bagera muri 50. Mwabo bantu barokotse abenshi ni abari bambaye amajiri. Abapfuye bose nta jire bari bambaye.
Naho Jean Pierre Karengera nawe yatakarijemo abavandimwe be bane bavukana n'umukwe we. Uyu utuye mu murenge wa Nyakariro akagira icyo asaba ubuyobozi bushinzwe imikoreshereze y'iki kiyaga cya Mugesera.
Ubuyobozi bwakurikirana kwambara amajire, umuntu wese akambuka afite jire, bakadushyiriraho yenda uburinzi hano ku buryo umuntu wese yambuka afite jire. Icyo nge nicyo nicyifuzo nasaba abantu, kandi noneho bakagenda n'umubare ukwiye buri bwato.
Tuganira na Bwana Rajab Mbonyi Umuvunyi uyobora akarere ka Rwamagana yatubwiye ku mubare w'abari mu bwato abo babashije kurohora abahasize ubuzima n'icyo bakeka cyateye impanuka.
Ubwato bwari burimo abantu babaraga 46 ariko tumenye n'undi n'agahinja ka 47. Muri abo bantu bose rero 31 babashije gutabarwa bavamo ari bazima. Abagera kuri 16 nibo tuvuga ko bahaburiye ubuzima. Muri abo tukaba tumaze gufatanya na marine n'izindi nzego z'umutekano, bamaze kurohoramo imirambo 14. Turimo turarwana no gushaka indi ibiri kugira ngo tuvuge ngo nibura aba bantu bose babashije kuboneka. Abakwenda habayemo amakosa y'uburangare ko wari utwaye ubwato. Ayo makosa twavuga ni nk'amakosa nk'atatu. Irya mbere ni uko harimo abantu yari afite batambaye life jacket cyangwa zajire. Ikosa rya kabiri ni uko yari yashyizemo abantu barenze ubushobozi bw'ubwato. Ikosa rya gatatu ni uko atanarebye ikirere kuko ikirere cyari kimeze nabi, imvura ihitutse, haba harimo umuhengeri mwinshi.
Meya Mbonye Umuvunya akagira icyo asaba abaturage afatiye ku byago bagize.
Cyambere ni ukutemera na rimwe kujya mu bwato atambaye iriya jire, kuko bari bambaye jire bose byaratworoheye, nta n'umwe wigeze apfa, bose twabashije kubarokora kandi ku buryo bwihuse, kuko nta n'umwe ucubira iyo yambaye iriya jire. Icya kabiri ni ukutemera kujya mu bwato igihe bigaragara ko bupakiye cyane, ahubwo bajya babyanga bagategereza ubundi uko dufite amato hano menshi ahagije, cyangwa se ubutwaye akaba yagenda akagaruka kubafataho kugira ngo bashake kugendera rimwe n'ubwato barenze ubushobozi.
Kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu, abasirikare bashinzwe umutekano mu mazi bazwi nk'abamarine bari bagishakisha abandi bantu batari bakabonetse. Amakuru ubuyobozi bwa Rwamagana bwaduhaye akavuga ko umusare wari utwaye ubu bwato yahise atabwa muri yombi kugira ngo ashyikirizwe ubutabera bumukurikirane. Buravuga ko abapfuye bose nta majire yo kubarindira umutekano bari bambaye mu gihe cy'impanuka, kandi ko ubwato bwe bwari bwemerewe gutwara abagenzi 15 gusa, we akabushyiramo abantu 47 n'imizigo. Aho impanuka yabereye hari hateraniye imbaga cyane ikomoka mu gace byabereyemo, ndetse n'inzego z'umutekano zirimo polisi, igisirikare, ubugenzacyaha n'abandi. Impanuka nk'iyi yo mu mazi yaherukaga kumvikana mu mwaka ushize 2023, aho ubundi bwato bwarushya abantu mu mugezi wa Nyabarungu mu karere ka Muhanga bugahitana barenga 10. Eric Bagira Ubusa, ijwi rya Amerika, Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Eric Bagira Ubusa, urakoze. Ariko tugumaho mu Rwanda ho nanone utubwire iby'itabaruka rya Pastor Ezra Mpyisi wahoze ari umujyanama w'umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Pastor Ezra Mpyisi yari yatabarutse afite imyaka 102 y'amavuko. Urupfu rwe rwamenyekanye rutangajwe n'abo mu muryango we.
Inkuru y'itabaruka rya Pastor Ezra Mpyisi yatangajwe bwa mbere ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu n'umuryango we. Ku murongo wa telefoni, ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Gerard Mpyisi. Uyu ni umuhungu wa nyakwigendera Pastor Ezra Mpyisi. Tabanje kumubaza umurage Pastor Mpyisi abasigiye nk'umubyeyi.
Twebwe nk'abamukomokaho, icyo twavuga adusigiye nk'umurage,
yego,
cyane cyane ni izina. Ubu ngubu urabona ibinyamakuru, abanyamakuru ba muvugagaho cyane, ariko kandi abatari babandi baba bashaka gusa leads abantu gusa babakurikira bose, nta utavugaga ubunyangamugayo bwe. Pastor Mpyisi ni umuntu ubahagwa cyane, kandi n'inzego zose, abategetsi, abakuru b'amadini, ari abanyarwanda mbese bose, kandi si hano mu Rwanda gusa, n'umu yakoze mu bihugu byinshi muri East Africa yose, yabaye muri Zimbabwe, ariko hose yagiye aba ikintu yagiye hasiga ni izina ryiza abantu bubaha, kandi akaba yari umuntu wizera Imana cyane. Uko kwizera Imana kwe ntawutakubi, kuko nicyo kintu yavuze kuva akiri umusore kurinda none yitabye Imana. N'ubu ngubu niko kazi yarakora, yaragishoboye kubwiriza ngo ahagarare imbere mu itorero abwirize, ariko yari afite umurimo wo gutanga Bibiliya azitangira ubuntu. Yatangiye mu mwaka ushize atagira intege zo kujya kubwiriza, ubu amaze gutanga Bibiliya 1,200. Ibyo umurage yadusigiye, twavuga ngo adusigiye ni izina. Ahubwo twebwe nk'abamukomokaho dufite umuzigo ukomeye cyane, kuzagerageza gukomeza kubaha no kubahiriza iryo zina rye rituzaryanduze, nawe abantu bazakomeza bamwibuka neza, kandi ari twebwe banyuzemo.
Hanyuma n'uwe murage abasigiye nk'umunyarwanda bwo?
Ikintu navuga ni uko Pastor Mpyisi yari umuntu ukunda Imana, agakunda n'abantu. Iki ni ikintu abanyarwanda bose bashoboye, si bose wenda bakunda Imana, ariko bose twese twari dukwiye gukunda abantu. Ikindi kintu, Pastor Mpyisi yari umuntu uvugisha ukuri atitaye kuwo abwira. Abanyarwanda nkatwe twari dukwiriye kujya tuvugisha ukuri kose igihe cyose gishobotse. Pastor Mpyisi ni umuntu ntabwo yatinyaga umuntu, ahubwo yatinyaga Imana. Kurya abanyarwanda nabo bihaye icyo kintu, twakomeza kugira igihugu cyiza. Pastor Mpyisi yemeraga Imana, ariko kemera kandi yuko ubutegetsi burya bushyirwaho n'Imana. Ubwo rero icyo ni ikintu twese nk'abanyarwanda twari tukuriye kumwigiraho tugakomeza nyine uwo murava uko gukunda Imana no gukunda igihugu cyane kandi urabizi yakoreye itorero ry'abadventist yakoreye Imana ariko kandi uziko yakoreye n'igihugu Pastor Mpyisi yabaye umujyanama w'abami babiri yabaye umujyanama wa Rudahigwa umujyanama wa Kigeli icyo kintu nta munyarwanda utakimushimira murabizi yuko iyo bitaza kuba Pastor Mpyisi ntabwo umwami Kigeli yari gutabarizwa mu Rwanda
yego
icyo ni ikintu twese nk'abanyarwanda twari tukwiriye kumwigiraho twese tugerageje kuba mbese nka Pastor Mpyisi twagira igihugu cyiza igihugu cy'amahoro
Pastor Ezra Mpyisi yarazwi cyane ku murimo w'ivugabutumwa ni umurimo yakoreraga mu itorero ry'abadivantisti b'umunsi wa karindwi Pastor Antoine Rutayisire we akorera uyu murimo mu itorero ry'abangirikani hano mu Rwanda hanze yo kubanya kwigendera yari umuvugabutumwa mugenzi wa Pastor Rutayisire yari n'inshuti ye yabwiye Ijwi rya Amerika ibintu by'ingenzi bizatuma ahora azirikana Mpyisi
mubuze nk'umuntu w'inshuti yanjye kwezera Mpyisi n'inshuti yanjye nubwo tutangana
yego
Ezra Mpyisi ikintu cya mbere namuvugaho kandi kigomba kuranga buri muvugabutumwa wese icya mbere Ezra Mpyisi yari umuntu ukunda abantu uzanabyumva n'abantu benshi mu mujyi wa Kigali afite amatsinda menshi y'urubyiruko y'abantu b'abagabo n'abandi bikubwira ngo yari umuntu utarobanura ngo avuge ngo yuzura n'abasaza ngo yuzure n'urubyiruko yari umuntu w'abantu bose icyo ni kimwe buri muvugabutumwa wese ubundi yagombye kugira abavuga butumwa n'abantu b'abantu ikindi cya kabiri Ezra Mpyisi yari umuntu ukunda Imana kandi akayubaha yarakundaga no kubivuga rwose akavuga ati kera nari umunyedini hanyuma nza kumenya Yesu akaba ari we mvuga ubundi umuvuga butumwa wese wiyubaha yagombye kuvuga gutyo kuko duhamagarwa na Yesu tugatumwa na Yesu akaba ari we tubwira abantu icya gatatu cyarangaga Ezra Mpyisi buri muntu wese umuzi yanavuga azanakubwira Ezra Mpyisi yakundaga Bibiliya no muri ino minsi ye ya nyuma umuntu wese wajyaga kwa Ezra Mpyisi nubwo twari dufite amabibiliya yaduhaga Bibiliya akagwa Bibiliya akakubwira ati utwariye Bibiliya nkanjye yampaye na nyinshi akambwira ati uzahe n'abandi bose batazifite icyo ni ikindi kintu cya gatatu umuntu yavuga kuri Ezra Mpyisi cya kane Ezra Mpyisi yari umuntu uvuga ukuri kose nta kintu aciye ku ruhande ngo ahishahishe yari umuntu w'umunyakuri nibwira rero ko ibyo bintu ubishyize hamwe umurage rwose navuga kuri njyewe ikintu mwibukiraho cyangwa nzamwibukiraho iteka nibyo bintu bine umuntu ukunda abantu umuntu ukunda Imana akayubaha umuntu ukunda ijambo ry'Imana kandi akabumenya kuri
Pastor Ezra Mpyisi atabarutse afite imyaka 102 yari inararibonye ku mateka y'u Rwanda na cyane ko yabaye umujyanama w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ndetse n'umwami wa nyuma w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa watanze mu mpera za 2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agatabarizwa mu Rwanda mu ntangiriro za 2017
mukomeje kumva radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi n'umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
iki ni ikiganiro ejo
Yegiza kuri mwese mutajya muhuye mu gukurikira gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika twumvikanira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM kuri mikro nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Karenira Patrick Bikers umutekano ubundi ni ishingiro rya byose haba mu iterambere ubuvuzi uburezi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye muri iyi minsi rero hari kugenda hagaragara umubare munini w'abagore cyangwa abakobwa by'umwihariko urubyiruko muri rusange bitabira umwuga w'ubuzamu cyangwa se umwuga w'ubusekirite mu nzego zitandukanye z'umutekano ni mu gihe kandi byari bimenyerewe ko uyu mwuga wo mu buzamu cyangwa se ubusekirite ukorwa n'ab'igitsina gabo byinshi kuri ingingo rero reka nemerere Ishimwe Honore atugezeho byinshi bitandukanye abantu bavuga kuri iyi ngingo ndetse kandi turaza no kumva ubuhamya bw'umubyeyi ukora uyu mwuga n'icyo umaze kumugeza
mu mwambaro w'ipantaro n'ishati by'icyatsi kibisi kijimye utibagiwe n'ingofero itwikiriye umusatsi usutswe na menshi nk'uko bakunze kubyita ndetse na boti nyiramashira bodansira umubyeyi w'abana babiri afite inkoni mu kiganza abenshi bazi ku izina ry'umukongoti ni inkoni izwiho abashinzwe umutekano
akazi k'ubusekirite rero mbere nari umufumeri nkurikiyede nkurizirakaba bisanzwe
dansi tubwire witinyutse gute kumva nk'umugore nawe wajya ubyuka mu gitondo cyangwa ukajya kurara amajoro ucunze umutekano
mpita nshaka buryo ki ndepozamo ndagenda mbona bangira icyizere barakampaye ubu nkamazemo imyaka ibiri n'amezi atatu ariko nza kubona ubakora igisekirite nkabona ngo nabona abasore abantu biti bareka kwitinya nyine bagatinyuka ukunda ko bashoboye nanjye mbona nabibasha
umutekano niwo shingiro rya byose ibintu ugezeho niwo tubikesha
atuye mu murenge wa Gitoki mu karere ka Gatsibo ni nakorera umurimo we w'ubusekirite muri koperative Kopaika ikora ubuhinzi bw'ibigori na soya
nyine bumva ko badashoboye pe ariko muri bo uburyo iyo ufite icyizere cy'uko ushoboye urashobora
niki wabwira abiyumvaga nkawe utaratinyuka ngo ufate umwanzuro wo kuyoboka ubusekirite
kuko nimba umuntu w'umuntu nta kurwana bibamo ntaki gucunga umutekano ntabwo ngo kurwana ngo ni imbaraga ngo ni iki buryo gucunga umutekano niyo ndya tekinike urebye ni ubwenge ni mu mutwe nta utuma kwitinya ngo twumve ko cyangwa umutekano hanini gutyo nanjye nagiye numva ko nanjye nabishobora
Dansire avuga ko kuba umugore bidakuraho gushobora kuko binunganira umuryango we mu mibereho kandi bikamufasha kwizigama
mbere yuko njyamo kenari umushomeri nkuko nakubwiye nakoraga ikiyete nkabona amafaranga menshi kigiye nakoraga amafaranga 200 ku munsi ariko ataboneka ya buri munsi nye nkayabura ubundi nkashoma ubundi nkaburuma akazi ariko mbashije gutinyikira nkajya muri aka kazi ni amafaranga make dukorera pe kuko ku munsi dukora 133 ariko ahoraho noneho aka kazi mva muri ubwo bushomeri nari umuntu ucupiye nari umuntu ufite umwanda nari umuntu utajijutse nari umuntu utazwana n'abantu ariko kano kazi kamfunguye mu bwonko mbasha kubana n'abantu mbasha kumenya ahantu mbasha kumenya uko umutekano bawurinda mbasha gucya mbasha kwiha ikintu cyose nshaka ndetse mbere yuko njyamo ntabwo nari nzi kujera ngo menye ngo iki kintu nakijera gutya ariko utwo dufaranga duke ntujera kuruta yandi menshi nakoreraga
bamwe mu baturage bavuga ko akazi k'ubuzamu cyangwa ko gucunga umutekano muri ibi bihe kari kugenda kayobokwa n'umubare w'abagore cyangwa abakobwa kimwe n'urubyiruko muri rusange muri kampani zitandukanye mu gihe byari bimenyerewe ko ukorwa n'abagabo bakuze ese imyumvire iganisha ku cyizere bagirirwa ihagaze ite aba ni bamwe mu mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi
ntabwo nafite butike y'ibumbijana cyangwa 70 ushaka umuzamu w'umukobwa cyangwa umugore keretse ubwo babuze hari nacyo keretse ubwo babuze hari nabo gukora ku manywa cyo kora wenda ariko nijoro nta muzamu w'umugore banijoro w'umukobwa cyangwa umugore wa nijoro w'izamu
ni akazi k'abagabo
nyine nuko ari akazi kabuze hari ikintu ngo nitera mbere ngo nubwuzuzanye nawe muzamu w'umugore
rwose nta muzamu w'umugore umugore yakora ijoro ubwo abagabo nta gakiro nabo baba bagifite ari bwa kijoro ugisama se kije ntabwo yamwiruka rekare kuntu umugore wamufata ngo muhaye izamu ku mugoroba zera umutekano yanasinzira ugasanga n'inzu bayimenye nuko
none se we kuki cyatagishobora nawe yagishobora witegura kuterwa ugatabaza nimba urwanya nawe akakunanira akakwica cyangwa se ukamwica nta bundi butwari buhari ni imyumvire yagiye mu bantu nta bushobozi bundi buhari bwo kuvuga ngo ndari iki ndagitsindira ngo mfite ubutwari oya
njyewe ku ruhande rwanjye uko mbyumva iyo urebye kera ukuntu byari bimeze abantu wasangaga nyine b'urubyiruko batari barize batarajijuka we nabyibuze ngo abe yabasha kuba yakwiyadabuta muri ibyo bintu agiye gukora ariko ubu ngubu icyizere gihari abantu basigaye biga nk'urubyiruko rwize kampani yo ikeneye ubusekirite cyangwa se ikigo gikeneye umusekirite ko yagifasha gucunga umutekano bikaba byibuze yaranyuze mu ishuri afite ubumenyi bwibusa bwerekeranye no kuba hari icyo yamarira abantu bashobora kugana icyo kigo cyangwa se baje muri iyo kampani iyo umusekirite rero byibuze nk'urubyiruko rw'ikigero rumaze kwiga no kujijuka usanga nyine ubu ngubu nabo basigaye babafasha mu kubayobora kubagezaho bashaka kugira ngo iyo serivisi ikemurwe neza
hanyuma rero kera abakobwa bari barahejeje inyuma n'amateka ntekereza ko muri iyi leta ya none abakobwa bahawe hawa agaciro aricyo kintu gituma ahantu hose bisanga hanyuma bakabasha kwigirira icyizere ntibitinye ahantu hose ugasanga barisanga bakaba babasha kujya muri zo kampanye z'abasekirite
kandi tutibanze no kuvuga ngo uriya ni mukuru arakuze ngo niwe wagashobora natwe abajene nabo baba bafite imbaraga kandi zishyushye zibasha gukorera igihugu cyane abasaza se umusaza ko ashobora kuza yinywerera ko gacupa akaba yanasinzira bamwe yego bamwe nabo baranywa ariko nago banywa cyane nk'abasaza
niyo Rurema Samuel uhagarariye kampani yitwa Vision Security Services avuga ko imyumvire yakunze kuranga abanyarwanda yahaga umugabo ububasha ndetse byagera mu gucunga umutekano cyangwa ubuzamu bikaba akarusho gusa kuri we avuga ko yahindutse kuko nabo mu bakozi 17 bafite 8 ari abagore bane urubyiruko abandi 5 akaba aribo bagabo bakuze igihe ngo ni iki abagore n'urubyiruko bakomeze kumva ko nabo bashoboye kuko abona muri kampani ye iki cyiciro gitanga umusaruro muri ubu buryo yitsaho
akazi gahereje umusore cyangwa umukobwa ukiri mutoya abasha kugakora neza kuko imirimo y'urugo bitamugonga cyane
somi uretse se kuba umwe yaba afite inshingano ndata zifite ubona kubijyanye n'umusaruro ho bigenda gute
ariko yari umuntu w'umugabo ateganya kuzuza inshingano z'urugo cyangwa se umugabo arwaye gahita agenda bitunguranye ariko yabaye ari umusore cyangwa inkumi biroroha ndetse yari urwaye ubwe ku giti
nta mubare mbumbe w'urubyiruko abakobwa n'abagore bayobotse kampani zishinzwe umutekano cyangwa abakuru buzamu ugaragazwa gusa ngo barimo bakomeje kugana uyu mwuga bamwe bagahamya ko babishingira ku gutinyuka no gutanga umusanzu wabo mu guharanira ituze rya rubanda nubwo ku rundi ruhande bigira uruhare mu iterambere ryabo bikabafasha guhangana n'ikiguzi cy'ubuzima gihanitse mu minsi ya none ari naho bahera basaba ko imyumvire yo kumva ko imirimo runaka yagenewe aba igasiga abandi igomba guhinduka nge ndishimwe ku bw'ikiganiro ejo
bakunzi bacu rero mutubwire ese mubyakira mute iyo mubonye abagore cyangwa se abakobwa bakora umwuga wo gucunga umutekano igihe bari mu kazi muratwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787 5751411 cyangwa se kuri 0787 2832 32 mu gihe muri kohereza ibitekerezo byanyu rero reka twumve agace kacu ka gatandatu k'ikinamico yitwa tambagira utekanye reka dukurikire
duherukana Damas abitsa nkuru nziza amafaranga ngo atayasesagurira mu bashoferi bagenzi be ariko kandi yemereye nkuru nziza ko agiye gushakishiriza Dorcas akazi yaba yarakabonye sera nimukurikira umukino
Patrick
karambe
ihangane ishanda gukanguza
oya nta kibazo nubundi se ko ndibyirirwe ndyamye
mani diya mkaya kuvunura kugura icyayi nyegereza gusa nanjye namukorera shaho ibyo atazibagirwa mu buzima bwe
niyorere nibe singisa n'umugome ndamuzi gusa icyambura icyo yari agamije kuko ndi kuko yambune ngasanga abikoranye ubundi bugome pe waruje kumbwira iki se mushiki wawe
nakubwiraga ngo ndagiye nusanze abihangano w'igikoma ndagutekera ibiryo nimugoroba mvuye ku kazi hari ikibazo
nta kibazo pe ni uko igikoma gihita gishira mu nda ako kanya
ubu umurateye munsi iruzuye uko uzajya usonza ujya usuka hose ibyo
ariko rero unyegereze nibase rero nabayo nkoramo pipi kuko sinabasha kwijyana ku musarani umunsi ko uzindutse cyane nire uyu munsi mufite akazi kenshi
oya nuko ngiye kubanza kunyura igatara kukureba ko nabona inzu kampani yacu izakoreramo kuko tugiye kwafungura ishami
yewe niba ugiye igatara ko waretse nko gutuma
ukanuma
niba ugiye ku ishuri ryacu mbarize umwana witwa Zahabu w'igatara ko wiga mu wa gatatu
ntiwongere kumbwira abo bavuna muheto b'abanyagatanu abantu bakumugaje ntuneguka ngo wijyane mu bwiherero ariko uracyabiruka inyuma kandi numva wa mwana we
oyanire ntukagire umutima mubi ntabwo umuntu yakora ikosa ngo byicirirwe igihugu akomokamo cyangwa idini cyangwa agaca akomokamo
wari ayo masomo se nyine hanyuma se kuvuze ko kuba yarakuvunnye yabikoranye ubugome utekereza ko aba yarabikoreye iki kintu
nyine ngo yamuye ko mbona ndi ku ruhande rw'abanyagatanu
nyine
akenshi iyo yapanze gukorera ubugome abana twigana b'abanyagatanu njye nanga kujya mu kigare cyabo ahubwo mba ndi kumubuza kugira urwo rugomo nibyo rero bituma nyishyiramo ngo nahombeye abanyamuhirira ngo nzajya njya ku byo we n'abagenzi be bazajya baba babateguye
Ejo tuzabisubiramo ubutaha. Ngaho umbwire icyo mbwira uwo zabunumye.
Nashaka kumubwira ko ntazaza ku ishuri vuba. Azakurikire cyane kuko ninza niwe uzansobanurira. Noneho kandi unamubwira mfatira amakayi nasize mu ntebe ayambikire.
Ariko se doruka
karan
kusana uri gutekereza byinshi bimeze bite kandi kuveja n'umugoroba ntiwari umeze neza
ma hari ibyo ntakubwiye nyiri kwibaza
nibiki wabaye iki
uzi ko ejo njya mu isoko nabonye umwana uri kugurisha ibishyimbo biri mu mufuka umeze nka wundi wacu
kuki uwo mwana ninde ni mwene nde
nabonye ntamuzi gusa yambwiye ko yatumwe kubicururiza umuntu ufite akabari mu isante
ego baba rero ubwo se warebye neza doruka cyangwa wibeshye si ibyacu
nyamara umufuka byari birimo ndawuzi neza narawubonye bije kubaza papa wenda kuko ari usanzwe ujya mu kabari wahasanga namuntu ma urahita numa njye kugura umuceri ku isoko aba ari turya saa sita ariko nimubona murabona iki gisanzwe kitanditse nyuma mwagiye ku isoko kurya umuhanda n'ibijumba kuko tuwabyemeye ko njyana
arahaje ahubwo reka mubaze arahaje mbe papa doruka bya bishyimbo niwe wabigurishije ko ngo doruka si yabisanze ku isoko kandi ngo watumwe kugurisha hatumwe n'umuntu ufite akabari
mbese ariko ubwumva ibintu mu byose mbaza wa mugore we ngese kubizi incuruza ibishyimbo ko ndumukanisha
aha nabazaga da wenda kuko usanzwe ujya mu kabari numvaga ko ushobora kuba hari aho wabyumvise cyangwa ukaba wamumenye
ugasinyuka ukanyita umujura mu rugo rwanjye
ariko sinabivuze
kandi anamare kandi aho nshaka ka munani ubundi se wabwiye niki ku bishyimbo ari icyatsi hari izina ryari ryanditsweho ubundi se kuba byarigura kure
nyamara nubwo urakariye mama ariko njye umufuka nawe ubonye papa
ntiwumva
iwacu narinzi byanditseho n'ibiri mu byari biteweho byose uko byakabaye niko nabibonye ndabihamya ko ari ibyacu
kandi urwanya kuwanga ko banga kurya mwembi muri mpora busamirwa mwicaye mucura imigambi yo kumpimbira amakosa
ashaka
ubwo rero ni abantu ba mugatangira ngo yerere nkana nigenzere mbarise nigire mu kazi
papa wajya ku kazi wagira uti ntabwo ibi bigomba kurangira aha ngaha ugomba kumenya iyo
twize
ubu ni icyo ikiza
ntusakurishe tingi
ngo
ndavuze ngo mpumakaye iyo undi mwana wakuye mu ntebe ye
ubibwiwe n'iki ko ari njye wayahakuye binyanditse mu gahanga
ntese kwisi arakubeshyera ngiye kumubaza mbwira ko ari wowe wayafashe niba ushaka amahoro tingi
iyo ukize
amakaye ya patrick uyasanyisha
ntabikora se utafane ibi utafane ibi
ntapata we
ntapata
ndabibwira ubuyobozi bw'ikigo baguha n'ibyo nabyo
peti uko afanda be mahima siku nawe ndakugira nk'uko nageze patrick
Patrick se wamugize ati
Peti cya Patrick ku munsi w'amacyo kihaye kutwibeta ashakiri kuvuganira abanyagata
hanyuma
maze sha nambari ibuye mu soko iki pikajido katolike biramu za Peti urumva none nawe natambitse mu n'urwarwa rwa yose urumva Peti yangu nawe urabyumva no kuvunikira mu mazi Peti abanyagata zababara n'abanyamuhire babavugira nawe nzaberekaho mbera mubi bakire mu rwego rumwe hakuna bitu akunikijesha peki mubaya
niumukome burya sinarimbi nkubu koko Patrick wamuhoye tonzi ko no kukubwira nabi atabikora
niba atambwira nabi se ariko ni umugambani ubwo se yajya kwiyomora ku gikundi cy'abanyamuhire akihomeka kuri wowe na bene banyu b'abanyagatako ugira ngo ntibiruta kunuka
ese abanyagatako ubundi ubangira ikitinga
atoke
ko nta n'umwe urakugirira nabi ko wiga mu gihugu cyabo ugataha utekanye ko uhahira mu mabutike yabo ntibakwigirizeho nkana ngo ni uko uri umunyamuhire yewe nizo nzaguhora wanyoye ntawe uragukubitira mu kabari wazinywereyemo
banazi ni fanini wewe ariga mwana zawe
iki
acyo ni kwa mbibi
nini
iwacu batubwiye ko umwanzi wa sogokuruza wawe aba ari umwanzi wawe kumva nakuze iwacu batuganiriza badutoza ko abanyagatako ari abagumi bakimbi batu babaya bambwira ko ngomba kubirinda mwebwe urumva kandi uwo nzakeka nk'iyi nabi wese ngomba kumutanga nkayimugirira mbere urumva ubwo rero wibiye akabanga Peti, enda pole pole usinizoe.
Uzi nini tingi?
Iki?
Ngiye kukureba.
Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turi no kuri Facebook na YouTube kuri VOA radio yacu mu kanya gato cyane murumva ikiganiro dusangira ijambo nkuko bisanzwe muri cyumweru kuri mikro